Mama Africa, my sweeka. Africa unite. They no pandi. Kwanini. We ustu na pigana. Kwanini. We ustu na gombana. Kwanini. Na tuko watu moja. Oh mama, kwanini? Squeezy Kenya tunachukia na nini? Rwanda, Tanzania, Rwachi, Turwana, Ghana, Uganda, Burundi, tuko pamoja, lakini tunaumizana nini? Tuishi na amani, tupenande kazamani, kazamani. Kamisi ghetto youth, hustle upon the streets, hustle upon the streets every time. Usiku na mchana, sofa ghetto youth. Oh mama my, usiku na mchana, sofa ghetto youth, yeah. Mama, bunduki masila magizani matisa. Bunduki masila magizani matisa. Oh mama. Oh mama, Africa must wake up. Wake up. Africa unite. Mose rock still them again.
Dancehall engineer again.
Bucho anti that general. Africa unite. Oh yeah. Kwanini, we ustu na pigana. Kwanini, we ustu na gombana. Kwanini, na tuko watu moja. Kwanini we?
We are born as one Africa, together we na fight.
We na fight,
Me feel so bad when I see them a suffering African child.
Oh my.
African youth suffering cause of the gun, oh my.
No.
Leaving them homeless, motherless, fatherless. Mama Africa,
oh my.
Bring back peace,
mami tola.
Mama Africa,
oh my.
Bring back peace. Nayenga Rwachi, Rwachi, Rwachi. Rwachi to Yumba Ghana, Rwachi to Rwanda Ghana, Rwachi to Tingana. Mama Africa, bring back peace to Africa.
Mutoto Africa, aya.
Kwanini, we ustu na pigana. Kwanini. We ustu na uwana. Kwanini yeah.
Tunapigana, tunagombana, tunazozana. Oh, aywa. Tusigombane, tusipigane. Watu wangu, tupendane. Black Africa to the world. Tukiwa na amani, oh, tutapa. Gracious Japan Empire. Downtown Music Africa.
Warrior Promotion. No. No.
Yeah, man. Straight up, don't turn. You know, I'm on.
Africa unite.